To take us through the Māori language options in Thanksgiving of the People of God, beginning on page 404 of the new prayer book, here's Archdeacon Ben Te Hara, Mere Mere Penfold, Te Miringa Wynyard, and David and Tureti Moxon.
Kia tau kia koutou te ata whai, me te rangi Māori o te atua.
Mā te atua koe whakau, ki te pono me te hari.
Ia noho a ihoa kia koutou,
mā ihoa koe manaaki.
Ko te rā tēnei hanga e ihoa.
Kia hari, kia koa tātou.
Now, page 406.
This is the first commandment. And a second is this. You shall love your neighbour as yourself.
E te wairua o te atua, whakamāramatia o mātou ngākau.
Hear the teaching of Christ. A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you.
E te wairua o te atua, whakamāramatia o mātou ngākau.
E te ariki kia aroha mai.
E te karaiti kia aroha mai.
E te ariki kia aroha mai.
Pages 408 and 409.
I runga i te mana o ihu karaiti, ka murua e te atua o koutou hara. Ka wete kina ngā meka meka e here nei a koutou. Ka unuhia ngā māuiuitanga e pēhi nei a koutou. E mea ana te karaiti, haere mai, haere, i runga i te rangi Māori.
Āmine.
Kia mau te rongo te karaiti ki o tātou ngākau.
Kia hira ake te noho o tāna kupu ki a tātou.
Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hāhi.
Kia mau tanu tāna kupu ki a tātou.
Te rongo pai tapu ki te ritenga ā.
Te whakamoe miti, te kurādia ki te atua.
Te rongo pai tēnei a te karaiti.
Whakamoe miti te aia, te kupu mana.
Pages 411 and 412.
Mō tau aroha me au hanga pai.
Kia whakapai i a koe te atua.
Kia whakanui a tō ariki.
Kia whakapai i a te atua.
Kia whakapai i a tō tātou atua atawhai.
Pūmā tonu ne āna mahi tohu.
E te atua aroha.
Whakaronga mai ki tā mātou inoi.
E te atua atawhai.
Whakaronga mai ki tā mātou inoi.
I roto i au mahi tohu.
Whakaronga mai ki tā mātou inoi.
E te ariki, whakaronga mai ki tā mātou inoi.
Kia tai atu a mātou tangi ki a koe.
Page 415.
E te ariki, nau nei mātou i karanga ki au mahi.
Mea tia kia hi koe mātou i tō aroharoro. Whakaunia mai tō aroha ki te ngākau. Tō pono ki te hinengaro. Tō maro hirohe ki te whakaaro. Mō te tainga ki te tino tauranga, ka mōhi o pū ki te hari, kua tau ki te haukainga, ki te tāna manawa i roto i a koe, i roto hoki tō mātou ariki, ia i hukuraiti, āmine.
He ra matau kupu ki oku wae,
i ngā wā te pōuri, o te marama, o te raru, o te hari, āwhinatia mai, e te matua i te rangi, kia mana kotou aroha, kia mahi i aumahi, kia whakapai tau ingoa, i roto ia i hukuraiti, te ariki. Āmine.
And now the Lord's Prayer on page 418.
Kua ākona nei tātou e tō tātou ariki, ka inoi tātou.
E tō mātou matua i te rangi, kia taputou ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai i runga i te penehua, kia i te ango ki tō te rangi, o mai kia mātou ai anei, e talo mō mātou mō tēnei a, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hungai hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorengia mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, 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 āmine.
Now, pages 419 following.
Kia tau tonu te rangi māri e o te ariki kia koutou.
Kia koe anō hoki.
E te whānau, ko tātou te tinana o te karaiti.
Nā te wairua ko tahi tātou, iriri hei tinana ko tahi.
Kia mau te kotahitanga o te wairua, he mea paihere nā te rangi mārie.
Āmine, kua paihere tia tātou ki te aua o te kaiti.
Nō e te ariki te nui, te mana, te kororia, te wikitoria me te honore.
Nau te katoa i te rangi, i te penua, nau anō hoki e nei, ka whakapai atu nei, e mātou.
Ka whakapai ki a koe te atua, te kaihanga, nā tōu pai e nei taonga mo te katoa, tā pai atu e nei ohaoha. Hei whakakororia i a koe, ā hei whakanui hoki tō rangatiratanga.
Ki te atua te whakamoemiti, moa ke tonu atu.
Kei konei te ariki.
Kei a mātou te wairua o te atua.
Kia ara o koutou ngākau.
Ka aranei ki te ariki.
Kia whakapai tātou ki tō tātou atua ki te ariki.
He mea tika ki te whakapai ki aia.
We proclaim your great and glorious name, forever praising you and saying,
Tapu, tapu, he tapu te ariki. Te atua o te mana me te kaha, ki tonu te rangi me te whenua i tō kororia, o hana i runga rawa. Whakapaingia ia, e haere mai nei, i runga i tingo o te ariki, o hana i runga rawa.
Do this as often as you drink it, to remember me.
Gloria ki a koe, e te ariki, e te kraiti, ko tau matenga, ka whakatū mātou, ko tau aranga, ka pānui mātou, ko tau haerenga mai, ka tāria e mātou, āmine, kaere mai e eihu te ariki.
We worship you, O God, in songs of everlasting praise.
Te whakapae, te honore, te gloria ki a koe, i konei, i ngā wāhi katoa, i ngā e nei, a ke tonu atu, āmine.
Ka whatia e tātou tēnei taro. Hei whainga wāhi roto i te tinana o te kraiti.
Ko tātou toko maha nei, e tina kotahi, e kai ana hoki tātou katoa i te taro kotahi.
E te ariki tohu, e harai te mea he pakapakari ki o mātou mahi tika, i haere mai ei mātou ki tāu te putapu. Engari he whakaaro ki te nui o tāu mahi tohu. Ka hore mātou e tau hei kohikohi i ngā konga i raro i tāu tepu. O tira ko taua ariki nei ano koe, he mahi tūturu hoki nāu te atawhai. He te ariki atawhai, meinga kia tika tā mātou kai i te tinana o tāu tamaroha o i hukraiti. Kia tika tā mātou unu i ōna toto. Kia noho tonu ai mātou ki a ia, me ia hoki, ki roto ki a mātou.
Āmen. E tere mea te atua, e waha atu nei te haro te ao, te honi a mātou. E tere mea te atua, e waha atu nei te haro te ao, te honi a mātou. E tere mea te atua, e waha atu nei te haro te ao, tukua mai taurangi māre, kia mātou. E ihu, tere mea te atua, tuhunia mātou. E ihu, te kai waha o mātou hara, tuhunia mātou. E ihu, te kai hoko i te ao, tukua mai taurangi mārie.
Whakatata mai, tangohia te tinana, me ngā toto o tō tātou ariki o i hukraiti. Hei whakamahara i mate ia mō tātou. Kia kainga whakaponotia ia i roto i o tātou ngākau me te whakawhetai. Ko te tinana o tō tātou ariki i tukua nei mō. Ko ngā toto o tō tātou ariki i whakahekea nei mō. Haere, i runga i te rangi mārie, i runga i te aroha, me te ngākau hihiko, ki te mahi, ki te ariki.
Āmine, ka haere mātou, i runga i te ingoa, o te karaiti.